aligula omanyira siena nyini mboli asogola aligula omanyira siena nyini mboli kugeza ng'omukazi nga yakusiba abaana abimba obusungu obuli mu ddiiru ebitangaza kemazobika yogayoga nga bimbunya amaaso teri mukazi ng'omuzaddemu abaana ayinza okukuteeka ku bunkenka atyo seninga nkuba atannabakimanya kyesanga mu lujja kyetobya ow'omutima ogubugumavaawo eddagala ndeese likaawa kyanguka okudda abo abakyala atabatya ntya ggwe kigambo byanfuna.